tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagne kanti to bëgg jëne fan halu Mamadou sama su jëm ñoo di sakra bi hidibe ministre humde demal la na wunde imadar yalla demal hika 2025-2026 na feway wattu goto men demo be rimo haabu dimo be ngoy tike rafi engrais ngaji sendiga gollobe collectivité be ben snakt ngouti tafuno mutre golle mabbe sabi kawral hebaama jungo gouvernement o e wi mabbe sukabe lokki yoga be ben nan puddi mutre foftere ben mabbe o ben ana wara balde yogaaji handi sarabe chefke du ko be anni be sukabe hinno e leyi so yu e leyi yotre med on nan parle ngun seme kawru jamen hande kikide alal bare nogo e 2 juin 2025 bismillah sakrab ministre demal ben na filiti gollande yirwere demal hikka 2025-2026 de holiti wiide won dabareji pamadi bangal mudun dun do humpitama le kawrtal ndokobe kabaruji alal bari hande le gollirande kan non nande mobe be goytike rafi totugol engrais ngaji e ko nande mudun ndenno e be dar ardibe be fiyande ben tim fahande tinade e ben darude dido telaji di yalla demal na fewa yalla be dor fam ke don no fatiyata e du fosango Ousmane Nyalibul e Umar Waygalo
Yakuba Traoré woni xaraaji fedde remobe ha bu no dirtende Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton olti metti makko eti dal hebude engrais ngaji kanya yobugol cioggo ha bu ko ti dal mudun mawni sanne joni ko wadi tiadele mawde do demal le mali
on sonno bilama
demobe ha bu rimobe ana jogi ti dal laaji sanne le leedi ndi sabi leedi ndi ana ti dal laaji dum wadi sumin deini wattu joni o sumide ngara famin dema gesa men de minen jaati jaltinta kalisi jidi kan fo duubi dina duubi tati nyaloma ndo mi totta kalisi jami di sinan tungu nata du ti dal
mawdo ministre kumini do demal daniel simion kilima bami adi wide dabreji bamete yalla di ti dal laji ibul engrais ngaji ana kebene jogala
sa situation do kabar wana minen jeli dum ilele lewr septembre jabbi non du imma daraja no gonde wadede yalla di do ti dal laji ana hebene jogala mi di milale ko warta ko du e kokete kaki gollir
mise en place des intrants
directeur national de l'agriculture souleyman yakuba beydi wide dabreji bama di jati wonna fanga kabaade do mudun
les engrais
engrais din jottiki abidja golleji di futti malle sappo lewru juu warorndu ko kultono inay noga e goe temede jonjottile o do nokko wattu joyno mide mbay fu de wakkati fu
di mare a tumuma
ko latifu ta dal hebugol engrais ngaji ana wembi remobe e wi mabbe dum latege sababu tan gol golleji gese le gelle yogaje
sacramento taklaimo du kawol mbanga be am facebook e dun x senka gollobe collectivité snakt ben ngouti anya murtre golle hubami non alarbar han nogo juin de no wi ardibe be dum do yu sabi kawrol heba ma hakuni senka kany lamibe non yimbe gouvernement be bangal himeji mabbe hono hutangul alhali ngurda mabbe e kany dun jawtagol den ben ngenar yogaji yana be do famu kedanna Souleymane Traoré kanko neddo goto senka o ko hanni hadma yatraidu festango Umar Waygalo
c'était le 19 juin dernier par la
sapo jene lewru juin jabbi non do min gadno batu min pamrayno le o do batu wor su min datuno murterde altinernde wotto joni min jidi e ministre kumini do kabaru kubeje leedi ndi min pamri do hen himme jamen di fu ngaran huncinede hore kumi cinnini ko fudu hebente jogala do wor so wotto joni o min bami anniya darnude de do murtere so lamo holli anniyaji mu do bi
de la partie gouvernementale
ana wara balle yogaji hande men na telaji kura en jam takamale en nuku yogaji dire lam tumbutu e kanyu burem lam gaw der no dum lati sababu jamar de den tampi sonne e wi der do jamar en den no dum so bini telaji kewdi urfu o do wattu kubo nen gulleji kewdi bilidi e kura ben mati kabar mudum e deran be do famu ke ko lalla sabal si info hebe do fasango Ousmane Nyalibul
burem le region gawo ti dalla kuram indiyam wadde ni tiadele sanne himbe onoko bonugol groupe électrogène ngaji edem lati sababu ni bingol onoko Ousmane Bagayogo haraju service local edem buram holti wida dabareji fu piyama yalla diti dallaji anaka ben he jogala
groupe gugo o darke fi nyandi noga jidi arju didabo o dun min puddi goldirde tagal bali didi darke sabi kura o taji denno min tottama ko hasindina yalla min keba groupe o fay boyata den min jogtoto golleji di
o tit alla godo wodi dire le region tumbudo golleji jomondir e courant darake dun ko wadi tiadele sanne le galleji kewdi himbe naib ana goni le hamnallaji sabe tit alandiyam le galleji
dabre wonde fu be ngala sona yegul jingaji di le tacidi fu jam wala bamiraɓe amen ɓe innaraɓe amen ɓe fof tampi saabi kuɓɓo newuji mabɓe tension e nawallaji mabɓe hoore fof nani irto sukaɓeɓe ɗum ɗon donki ɗanade min donki fe gollude saabi andomno gulliroɓe téléphone no soudeure en wara fof e courant o ɓili
holtiwide ngol ñakkugol ndiyam ana wodi do leydi yande yogaji ɗo bama ko ɗo ley en kuje watta yoga wala aɗa dari dow koyɗe maɗa fa keɓa ndiyam ceniɗam
ñalawma kadi andan ɗu men wonide ɓen ittugol e jatte torraji lende e wattu basiji ɓen mo yambinte kala sappo jeena en juin ndenno gilla hitande 2012 holtawide o alhaali ndenago o ɓen latki tiɗallali leydi mari ndenno ɗon ɗiɗo bonadaji ɗi taika masanne e wi ɓen fedde kafo ndenno ɓeɗo holti wide ana hani ɓeɗo holti ɗati dabareji yogaji madame li fatamata koulibaly yo niɗo kawar muɗum le fedde kafo wonko hanni ousmane ñaly boule keɗana fo kanko Ousmane o
yangoji kewɗi woni limtade gaɗɗile Mali illa tiɗɗallo fuɗɗide hitande 2012 seeɗa fooji kewɗi min keeɓi yimɓe holitimɓe wiide leldama e sembe suutogoji wattirede sembe le dewgal yangol cukalo e pamroy fayi ko keɓɓina e duuɓi joyyi fa jogaɓe yonkiji mumɓen ana keddo hen wondu e guɓɓe jaddinkoɓeɓe nangata gatta e haɓade baali kumaniɗe hakkeji rewɓe gaadi immadaraji dow wallude ɓe yimɓe banggal yettade cuuɗi saria sawrde ɗumɓen fa yettade hokkude hakkillaji lobbi yanaɓeɓe ba ɗittorraji cela ndenago jamare nde hani daranede kañe faabade rewɓe kañe huminiɓe hakkeji rewɓe ɓiɓɓe rewɓe baale kaɓantoɗe rewɓe ɗe ɓeydene sembe
tokkulgudo holtan wiiɗe ɓen kawtal larki sababu ɓen yimɓele warta capantatu ardiɓe kabaru gullerɗe le région o famine kabaru ɓen natiyallaji ɓiliɗi e jiɓu jawdi landini ɗum woni gollirde ocley ndenno ɗum waɗi ñandinoka e nayyi juin ndenno kala ardiɓe service ji almusaɗɗaji kandu saria faminama e dow oɗo kabaru o yala ɓeɗoro yala anda ko hani gollede ele sakkude kala ko woni jiɓu jawdi wontagol hakkille ɗum kuteji muɗum e dow ɓen kamɓe sukaɓe lokkoy jandeji dowre e ɓen leyre
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere meɗen on nampal hande ana yowi dow ɓen golleji ɗi saraɓe anniye wattande ɓen hinna wattude sukaɓe mabɓe wattu foftere nde ndenno iwde bama ko yettade sikaso ka yurose e bankas won holtiɓe wiide ɓen ɓe fiyan dabare ni sukaɓe mabɓe onta egguiteto golleji yogaji yana ɓeɗon famu keɗɗo ko sitta sidɓe heɓen ene dow heƴaɓe en gomɓe le ɗiɗo nokkuji ɗe fota kanko sittare makko
pour moi ici à Kay pendant les vacances moi j'envoie
de menenga Kay watti vacances mais nama chugal nango gende amen yalla anta kulleji fina tawa be anta du honen deman waderte mi watti vacances mi nama sukabe damme ekito golle minziaku mimi on sukabe didon gorko debbo watti vacances gorko ekiton golleji mengan siaku debbo mi yoppan ekito murti de menenga yoroso watti vacances mi yoppan sukabe damme yaha gende amen sahin lednin be habbe janga qur'an mi nge watti vacances mi yoppan sukabe damme sulla sedan mi waya murde ɓe daɓa so watti seeɗa yettigen mi yamereɓe fiito mi warɓe wiito binni meɓe fanden
si possible dernier temps ça c'est les initiés avant la reprise la lecture
yettere meɗen zoum surtout hannde ana yowi mbiyan do yimɓele jewtinoɓe yimɓe yalla ɓen le nokkuji so gollirde so suudu ana heɓa ɓen yimɓe heɓa ɓenno ko jala saabi telaji golleyi ɗi ɓe gondi ɗi fatamal kojo wonko heɓen kadi fasan ko sita siɗi ɓe
hono ɓe yimɓe ana yiɗi gajatte sanne modi o goto e ɓe yimɓe watti fulle gollidiraren soni ɓe yehi sultere o tewnton guiɗiraɓe makko soni adi fa o naati libbiro o o taƴi jamare fo ana ɓalni o harban toon haala haalaji jallinide o toño guiɗi ko goto hono misali ono wawi wide mina huɗum waɗi san ɓalni hannen a yulɓiɗono a wona kalisi caggal muɗum ndu oɗo wawa toñade hono misali fifi kasin hannde kam mi faame kaddade ɓorniɗaden jamare fo harba tan hippo jaleede hono modi ko hewmu en ana le galleji meɗen ndu watti fo suɓalala galleɗen homo fo antan ɓe wala ton saabe jaleɗe wala hono ɗe gajate ana tirse sanne ga neɗɗo anta wattimo hani wadde ɗum kay yimɓeɓe gajitto saabe samuja tan neɗɗo jaati ana hasinguin e sultere
sakiraɓe ɗo kattane kabaruji hannde micitan tawa sade fotlinde himɓeji moɗo banggal numéro amen 76 98 56 56 sikiwalus jottuma noto to kala ko kultuɗon banggal kunafoni yo 37 321 mbera mera noon ka famɗi fof ɓuuɗi noga tawa le téléphone joomu ɗo sére yettere meɗen magasin yotere be magasin yu kabaru cellal yu do ben nyawlo lido vitiligo nyaw ben guru lato do sababu men na fay e sukundu sama sato deno jumte lato fu danejo fa lato ben danejo bolo denno kambe docteur en guru be hultivide dum don war hebde si himbe fufu e kala dubi do mum taw mudu leledi malindi himbe hebe an jogi odo tidal ben yaran be dor famu kedanna ko kanko kalifa gute hebe juude ke jaba melun kuji yogay leedi ndi do fustango min Umar Wagal yo en kirejam
Paulette Koulibaly o suko debbo gondo le dende no dette saram bugu o do suko debbo mo du mudum barta duubi chapantati sa yihi no yeso mudum worri fan yurumini yeso go fulatiki lame lame
mon papa yenni
abba am findi o do nyaw o min woni fatuma mako min dun no wardi o do nyaw o sarungul wala fufu nafikam fufu wattu tubako fudo de jandeji am di fay goto jaba jorade bangi am jogabe kay anane famin jati a joni ko war mudum samti
ki avant
Docteur Mamoudou Diakité andando kabaru guri le sud hôpital ndu noddite dermatologie do bomako do hali ko lati sababu o do nyaaw ko jamarnde anda sanne
le vitiligo o do nyaaw guru o satti sanne sabi toke o le terma jati urota munde hande haybude guru o de jati sabi toke de asulu nyaaw o koy anda ko no haneri gon docteur hultibe tavantati le temedere bangal sarab bon goddo dum ne don wawi saudi o do nyaaw o te dum wala fagote sarabe ma gon hultibe wiide sato dum bili e alhali joom tiyalaji bangal hakillo tampereji chatude e ko nande mun
o do nyaw ko buri hewde fu e nguru neddo do nangi buri fu hebudo mo yaltata dum woni yeso na wakkatiji dande wakkati don wa yaltude koyde jomuna e juude mudun cawbe o do nyaw an gad wakkati fu imadraji wantun jaltinan kalisiji teddudi ka fu chamtantake kedden be do yimbe le sigaso kanya kajolo ko sifido hen
banan ni netesaso nka anda fe hono kemmi o do nyaw lundido vitiligo mi taki tan sifaji mudun do nguru terrem mi bammi si safariji fu ciri didi mi su dotoro sigasu adu fuf nafari sato puje kewde yaltata do terdam won holti be jati dum do nodda jam do jum min kay terdam fuf wati bangal sawrugo safareji balebe e toko fuf wadal fa hunde nafali
tiafaje kewde kambe sawrobe be jillindirta wakkatiji dum way boyde wiide jomu santente du e jungolando woni docteur Mamadou Diakité dogotoro sudu no dirti dermatologie do pomoko do
le vitiligo c'est o do nyaw lulido vitiligo o kabar mudun anda ko no haniri won no dabareji dum mbaa tutude nyogobe boko juno kay sarugul mudun na wodi buri hawde safariji di ebata lile de ngirude de gamenga kay wala taf da andon nyaw ko kay na wawi sawrede fatima dum wawi dum satude reso ndi sawrede den yo nyaw hono bimi ni anda ka fa yotonu
al mustafa ag ibrahim jiado direli lamu tumbutu wolitidi sa sayu odo nyaw jamarde nefete
ko vitiligo a hayno ka
mi findai fi odo nyaw vitigo mi e banda gorko taki dum do guri terre amen mi mil non yu tan nyanyare no mi itti kalsi fa hewi yalla sawde dun ka fa hande dun nafali won hultibe o do nyaw o yo dongu sa to so yimbe jewi guru amen be kulan jati buru fufu rewbe be wattu kubbu rota satude
kanko docteur Mamoudou Diakité o hollitide o do nyaw o rabata jamande juddin hakkile mudum cawdo nyaw o do hana yagirade
vitiligo sur la peau noire vitiligo o do nguru balejo na satti san wal jati latari sababu dum ne fo hore mudum kuteji mudum no mona bana so nyaw o jillondirke e nyawuji guddi nange anamo eni sanne nyaw vitiligo ni mutude nyangude dum sato fuf do nyaw o ana fi latari sababu ne do hitne ser caw nyaw o do hani tinade yade sur docteur lolibe dermatologue be a jewta kabar mabbe
cadele godde matede no yimbe le wobbe gombe le nokkule goddude kan hebirde tiafaje